O whaonga ina le peresetene o Amerika Barack Obama lana pule whaatonu po o le executive powers I lalo le whaavae o Amerika. E tūle iai nisi swinga I tūla fono e pule ai le umia sa oloto e tangata o whana I tutonu o Amerika. I lana sa unuanga mai le whale pae pae, na ieta ua o le mata upule nei, ua sili ona whaia ma lape I lona tūla I mai le tofi peresetene. I le whaia o lana whaalinga I le nei tūla fono, Na toe tō maa natu Obama I le whaalavelave I lea onga tūlanga lua I Connecticut I le tausanga e lua afe se fuluma le lua. Le ana whioti ia I ta maiti e toa lua se fuluma le ono manisi o whaia onga I na ua ta whana ina e se tangata. Na mōli mawina le tutulu o le peresetene I na ua whaia le nei whaalinga.
Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day.
Le peresetene o Amerika Barack Obama. O teuteunga o whātulanga ina le peresetene, e au fiae le siaki ina o tangata, e whātawina whana, e le ngata e le siaki ina o tangata e whātawina whana, ae ole asuesu e ina awala I feso o ta inga whaona pōnei, e siaki ai le saonga le mū, o le whaonga ina o whana, e ilato ualai sine ina.
If we can set it up so you can't unlock your phone, unless you got the right fingerprint, why can't we do the same thing for our guns? If there's an app that can help us find a missing tablet, which happens to me often, the older I get, if we can do it for your iPad, there's no reason we can't do it with a stolen gun.
O le pule whaatonu po o executive powers e aia ia I lalo le whaavai o Amerika ma ele mana o mia ia le peresetene o na tāpā le malienga le fono whaitula fono po le Congress. Ua talisa paia le suita uvao le Democrats I pālota o lomanei, Hillary Clinton, le whaalinga mai le peresetene Barack Obama. Na ia saunoa, e to aiva se fulutangata I Amerika e maalili umai pule whana I aso taitasi.
90 people a day die from gun violence. That's 33,000 people a year. Homicide, suicide, and terrible, avoidable accidents. I know we are smart enough as a country to protect the rights of responsible gun owners consistent with our Constitution and to do more to keep guns out of the hands of felons, fugitives, stalkers, and for goodness sakes, potential terrorists.
Le suite va o le Democrats mo fainga palota mo le peresetene Hillary Clinton. Ai olo o malo si fai ti ongo al fuafuanga le peresetene, mai le vanga fa upu fai a le Republicans. O se tasi o suite va mo le Republicans I palota mo le peresetene olo o lomanei, o Jeb Bush, o ia o se atali o George Bush, o se uso o George W. Bush. Ua ia fola fola. Lona toe solo ia o le fuafuanga le nei, pe atu ula I mai le tofi peresetene. Na ia whaasino foi, ile solia ai o le teuteunga lona lua po o le Second Amendment.
The President and by extension the Democrats are making a big mistake, but I wouldn't want to...
E whamalulu atu e le o le grab lena, ae o le... Pe ona ta ua o se tasio sui tau wā mo le Republicans I pālota o lomanei o Jeb Bush, le uso George W. Bush, ua ia fola fola, lona toe solo ia le fuafuanga le nei, pe i ona ta ua ia tātou talafou, ia le manatu o le isi sui tau wā o le Republicans, Donald Trump, mana ia fola fola foi, ia lona toe solo ia o le fuafuanga le nei ia le peresetene, I lala o lana pule whātonu. E le ngata I lea o loo malosi fo I whae tionga mai le whaalapu te potonga, o loo whinau I le saolotonga o tangata nu Amerika, lātou te umi ai whana. E pei ona sā unua le whaatonu o le whaalapu te potonga le Gun Owners of America, Larry Pratt, o le fuafuanga le nei, e iai ona tua I le Democrats I pālota o loma nei, mō le tofi peresetene.
The President and by extension the Democrats... are making a big mistake, but I wouldn't want to try to restrain them too much. Every time the Democrats get involved in pushing gun control, politically, it costs them an arm and a leg. And if they want to go into the 2016 elections as the champion of gun control, be my guest.
Le fatonu o le gun owners of America, Larry Brett. Ele o le teimi mua mua le nei, ua tau mawhai e Barack Obama, e whaofi se tula fono e pūlea ele umia e tangata i Amerika o whana. Na te ena ele fono fai tula fono po le Congress, ia le tula fono tau whaofi, na tuwina e Barack Obama i le tausanga e lua afe se furuma le lua, ina ua tupu le whaala velave lea i le a onga tūnanga lua i Connecticut. Ai na malosi le te te e ala Congress, ona o le fefefe onisi i ni tua mai le whaala putuputonga malosi a Amerika le NRA, le National Rifles Association.